So wa Kenya situpendane kama watoto na vijana, ujana maji ya moto, tusiache tribalism itupe joto, itufanye tuone mandugu zetu tu kwa foto. Instead, let's be tribeless youth ndo ukabila isiharibu wa mood. Jua the end, CAT politicians utupea food. But waufanya tunarealize story ya tribe senye ziu destroy vitu good. My tribe ni piso kufaitu kabila sita sis. Hata kama itabidi nimekuta God on my knees ndo I come through this. 50 years before, si mababu zetu wali fight for independence. Maybe walifuga nati ndo increase their senses na wapunguze their messes. Though walami waliwadegrade wakaona wachafu kama feces. Yote waliongea yalikuwa poison kwa masikio yao design ya hisses. Si walikuwa na common grievances, hence united. Hawakuogopa colonial powers, that's why they fighted. United by ancestral fathers, country yao they guided. But sahi wanashanga wakituona, wanashindwa ni lini wunza tribalism zitapona, juu kabila imesha tufikisha kona. Si wange kuwa daddy Owen, maybe wangeanza kuimba mbona, 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 wakiwanda nani at least angekuwa dona, wakutupea sense of respect, dignity na honor, yule ambange tuonyesha tunararua Kenya na hakuna wakuishona. So wa Kenya situpendane kama watoto na vijana, ujana maji ya moto, tusiache tribalism itupe joto, itufanye tuone mandugu zetu tu kwa foto. Instead, let's be tribeless youth ndo kabila isiharibu wa mood at the end. CAT politicians utupea food. But waufanya tunarealize story ya tribes enye ziu destroy vitu good. My tribe ni piso kufaitu kabila sita sis. Hata kama itabidi nimekuta God on my knees ndo I come through this. Nembeini country gani tunataka kuishi? Country tribalism ni kama basic need, unaweza dhani ni kitu tunadishi. Maswala ubaguzi yanaongelewa na makasisi, tribal messages zinaandikwa na waandishi. Situli misunderstand meaning ya punch, lines sahi tuna punch. Kwa lines za tribes ndo mabigwig watuone tuna vibes, time sose wengine wana cry, huku tunadanganywa tibado tuko fine. Niambieni ni ukweli tuko fine au tushapigwa fine? Si hata Yesu akuwa mkabila, that's why alisema wokovu si wa na Israeli tu bali ni ya kila mtu. Jua alijua tunaweza kabila kabila, but wokovu hatuwezi kabila. Wanatuambia ati Kenya is a Christian nation while tuna flow ndani ya tribal segregation. Nchi imekuwa tribal station where watu wanapimwa in the rate of Mkale tumkikuyu, Mjaluo tumluya ratio. So wa Kenya situpendane kama watoto na vijana, ujana maji ya moto, tusiache tribalism itupe joto, itufanye tuone mandugu zetu tu kwa foto. Instead, let's be tribeless youth ndo kabila isiharibu wa mood. Jua the end, CAT politicians utupe ya food. But waufanya tunarealize story ya tribes enye ziu destroy vitu good. My tribe ni piso kufaitu kabila sita sis. Hata kama itabidi nimekuta God on my knees ndo I come through this. So mimi kama tribeless youth, I swear every negative effect naambia about tribalism ni truth. Junio twin is a lead to the merciless fall of Kenya through death. So nataka kila kitu tunafanya kuanzia leo iwe tribeless moves, na tutaona cause hata bila kutafuta country yetu itapata groove. Si tukiendelea kwa wakabila tutasema Yesu alipenda Waluya mo. That's why kwa Bible kuna zile places za hale Luya. Watatu convince aje ati vijana wetu ni immoral time tunafuga nati na kuvaa sketi ndogo, while wao big people in the society wana spread message za chuki na ukabila yenye itatusambaratisha haraka kama matresi imeshika moto. So mimi kama tribeless youth, nataka tufungue a new page where we'll think big, si ati akili zetu zinakaa ni kama zimefungwa kwa cage. Ndio tusidrive na hate na fight, justaki hata kuimagine ni nini saa God anaweza tupatia kama wage. So youths, let's work together to start a new age where we'll change the current Kenyan image. Call me Shanky, the peace ambassador, cause I'm out of the stage.
DJ Gilo Production. Jesus.